denmisɛni sɛnɛntɔlantan bunagun kan farafinagun kan kan U17 bafilɛlikɔnɔ saba eliminatɔriw bɛ daminɛ minnu bɛ mali ka kulu kofɔ ɲɔgɔndanw don minnu bɛ daminɛ sini sibiri ɔktɔbiri kalo tile fɔlɔ kun kuncɛ a tile kɔnɔntɔn san bafilɛlikɔnɔ fila in na moritani jamana kan kan U17 o ye farafinagun sɛnɛntɔlantan denmisɛnw ka ɲɔgɔndan ye minnu si ma tɛmɛ san 17 kan mali ka kulu la ka fara mali kan Mauritani jatigi Liberia Cape Vert Senegal ani Sierra Leone mali ka ɲɔgɔndan kun fɔlɔ bɛ tan ntɛnɛ na ta ɔktɔbiri kalo tile saba san 2022 in na ni nɛgɛ 18 dana gosira a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ mali ni Cape Vert de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bawolo siman kan mali ka ɲɔgɔndan kun filanan n'o y'a ka boko filanan ye a bɛ tan araba na ta ɔktɔbiri kalo tile duuru san 2022 in na Senegal de bɛna mali bisimila a kɛnɛ kan ɲɔgɔndan bɛ daminɛ ni nɛgɛ 21 dana gosira kan U17 san wɛrɛ a bɛ tan Algeri jamana kan hakilinajigina mali delila ka kan U17 jɔnjɔn ta siɲɛ fila ka tugu ɲɔgɔn na san 2015 ani san 2017 san 1997 mali taara finali la VOA bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawele ka laseli don.